Minajua ati we unanijua. Can you trust unajua niko sure. Kemoda chama moja machua na kulike kwa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast
mapema modo mindo kemoda jo. Bazo mindo bazenga ya. Unajua hii mtaa mindo kusema jo. Wacha machocha unachachisha ya. Mini Christian ka Ronaldo si chezi vi Messi. Kama gavana wa bado ruki kasina. Unaruka kipetero kiyesu. Kata history kana kata na kisu jumi. Upenda magosho do. Na blend konyagi na kavodo. Kemoda kena nireke modo. Zina nice kama devo aga dondo. Kami ni Samson ya ni Delilah. Amekunasa kama Raila. Kicho nyanya zimerate macho kam China. Kona kina maina na mademo faina. Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Can you trust unajua niko sure. Kemoda chama moja machua na kulike kwa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast
mapema ninataka kukemba. Nimeshindwa kusema nipate nyuma ya hema bro.
Najaba nimeshindwa kutema. Tatoka na tetema cheki venye na hema bro.
Na tena ye ni bibi ya onzi. Vona unajua sailors walipita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi. Sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kumesi. Kijana mwapesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
Ke movie endo cast.
Midogi endo cut.
She trying to get it back.
Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Can you trust unajua niko sure. Kemoda chama moja machua na kulike kwa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast mapema. 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 Mapema very fast mapema.